ma within kumaskani na ka mistress. Na tutoki tukondanika, tukondanika.
In the inside, in the inside.
Like tukondanika.
In the inside.
Taitana, tunacheza ndani huku mechi meivana. Ndani kama ocean gate vile kuna zamwa. Nenda tipsy diving bila flota nina njama. Ndani kama swalu, mbegu ya avocado. Kismati ya subuhu nangukia ndani ya thamos. Ndani kama sim card, kanduki ya saka. Ndani kama shimo juu ya chicks za sakacha. Na lala ndani, minampuwa flani rada safi. Mzinga tutoki tuko ndani. Vibes and inshallah ni mastix na majani. Leo mteja patika, tuko ndani ka.
In the inside,
like oh, kundani ka.
In the inside, in the inside, oh,
kundani.
In the inside, in the inside,
like oh, kundani ka.
In the inside, in the inside, oh.
Atu toki nika bebe na umbigo. Tu kundani kama daddy za mkorino. Nika poa nika tamu kama Pringles. Niki toka na jam juu ya vino. Nika tamu kama wali wa mnazi. Songa na matoe moja kupoteza bakati. Mechi ndo inaanza weka ball katikati. Nyundo leo lazima ishikane na kabati. Tunalala ndani, mina mbawa flani rada safi. Mzinga tutoki tuko ndani. Vibes za nishala ni mastix na majani. Leo mteja patika.
Tuko ndani ka. Within kumaskani na ka mistress. Na tutoki tukondanika, tukondanika.